Akidai rungu bwana tanijua tani ni mhot kuna vile ntaungua na maziwa jo Mr. Pumua kuna jeve na Mr. Kijua ukondede na Mr. Kijua niko rieng na mademo mejibeba afadhali mpige kuni mejiweza kani churi kule John Shamkemba lenga sura mita biri nimemteka kapko jaba niko jaba na matempa na masingo zile ngori siata hepa alijichochera ntria karteseka piga dry dry
Shoko for mako bie Lereta shash niko rieng na ma DF Ongeza jags ina weng ya ma BM Amangeo see you ride bila DL Chaka chaka jenga kuwako chuki ah Zimeshika juja make and cookies ah Nina feel car chicha on duty ah See you happen hadina suti ah Na masle kuna bebo na nduthi ah Na samosa ni zile za puthi ah Unda sana kama na uthi ah Guo fupi ni zile za uthi ah
Nike modo man miu wanga rieng Ni itasonko man venye na zitweng Eko yo wamuranga na kamko baring Kawagitha kaman niki sapi ring
Washangwai adi kwa baraza Niko bash na mangoko kasaba Ziki shika lamba lolo chora saba Lombo sa adi mwage haga
Niko ring na bifuacha niwa Zini meshika na bifuacha niwa Kwa the ring uyo bana chakua Shikilia bana uyo takua
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man, peleke na ring Ziki nyanya, peleke na ring Mangoko wakifika basi peleke na ring Peleke na ring Waka man peleke na ring Ziki nyanya peleke na ring Mangoko wakifika basi peleke na ring
Shike jabani shikishe na wadhi Hapa kuna ati bezi ya wazi Hakuna uba mulikam na madri Turirime tukibani